DJ kidogodogo.
Uyo misibuza, mama misibuza, jamani misibuza, nampenda misibuza. Uyo misibuza, mama misibuza, jamani misibuza, nampenda misibuza.
Andi yake ya vidole kama ndizi za kuchoma, harufu yake ya wiki unapata corona. Kikipigwa kigodoro lazima utamuona. Shuli ajali kwa kijola kashasho, ila chumbani sigogo mwali. Buzika goma kifocha mende chali, ufunguni sakafu juu ya dari. Uwa mtoto ana upaka salima, akiona simu
anapita nayo,
hey, akiona wale
anapita nayo,
hey, akiona dundo kali
anapita nayo,
yani akiona beli kali
anapita nayo.
Ana msitu kwa pani, dala kifuani, kwenye dala dala anapita dirishani. Geto anazima ta vipele mapajani, ana dera jipya chupi la zamani. Ayoyoyo,
huyo misibuza, mama misibuza, jamani misibuza, nampenda misibuza. Huyo misibuza, mama misibuza, jamani misibuza, nampenda misibuza.
Aya, kelele ya kwanza kwa misi yake, kelele ya pili kwa misi yake, kelele ya tatu kwa misi yake.
Mtoto anachuchu, anachuchumia, anachuchu, mpaka nguo anavua. Mtoto anachuchu, anachuchumia, anachuchu, mpaka nguo anavua.
Akivua shati mwache, mwache, ameamua mwache, mwache. Akivua wigi mwache, mwache, ameamua mwache, mwache.
Katikati nataka loshindikana, katikati nataka chula nyelana, mwanangu katikati nataka loshindikana, katikati nataka chula nyelana.
Basi twende tunaenda kushoto, wanangu kushoto, wauni kushoto, masisela oi.
Turudi kulia, wanangu kulia, masela kulia, wanangu.
Basi twende tunaenda kushoto, kushoto, wanangu kushoto, kushoto.
Basi twende tunaenda kulia, wanangu kulia, ati 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 ati. Basi twende telemka, we mwanangu telemka, telemka shika mabega telemka, wana telemka, basi sera telemka, telemka shika kiuno telemka, we mwanangu telemka, mama telemka, telemka shika magoti telemka. Basi twende nonesho na bochu magamchicha tembele, nonesho na bochu magamchicha, mama nonesho na bochu magamchicha tembele, nonesho na bochu magamchicha.
Oya twende kama unalo tingishi, we mama tingishi, tuone tingishi, we dada tingisha. Kama unalo tingisha, we mama tingisha, tuone tingisha, we dada tingisha.
Eyo Kenny,
basi twende shosho, we noneshe show, style gani unacheza kidalipo, we mwanangu shosho, we noneshe show, style gani unacheza kidalipo.
Basi twende kibaikoko, we mtoto, miguu juu ni nini ya kama popo. Kibaikoko, we mtoto, miguu juu ni nini ya kama popo.
Mpaka chini unakwenda, 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 shika magoti unashuka, unashuka, unashuka. Mpaka chini unakwenda, 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 shika magoti unashuka, unashuka, unashuka. Basi twende tuma fumbi timwa, shemeji atafua. Tuma fumbi timwa, shemeji atafua. Bwana timwa fumbi timwa, shemeji atafua. Timwa tena timwa, shemeji atafua.
Kirima, wee, Juma Lokole number one, Didam Chopsi number one, Itwiswa Kita number one, wee, Aristote. Wapia Goshante, Mpeza Ama Maragote, wapia za drafted na vyumba lakina vipangishwi. Kidogodogo, kidogodogo, salimie Keni. Doni Fumwe, Ricardo Momo, K-Money, Sony Wega, mwanangu omi crazy, omi kichakili kaza, HK, HK, wapi wanjala.
Nengo Dangote, Nipele, Anima Kimwana, Papi Chulowe,
Baba Belami, Baba Belami, ai, Desha Kimza Vidogo Chula, Choco.
The DJ all day.
Yeah, baby. Wanna need to get
dula makabila, yani king of singeli. Ati 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 ati, where's my platinum? Anakusalimia mkubwa fera, wambiwa situma vulana kwenye shughuli za wanaume. Chalazi.
Dula jamani, tuchalaze kitu gani? Ah, ijaisha tu. Kama singeli ndo kulushana hivi, misi wezi jamani, natosha.
Liza, on the mix.